xaalkay ii sheegtay sidaad xujada uga dhowrtay sida xurmo ugu soortay ayaad xumaad uga biisay sida xurmo ugu soortay ayaad xumaad uga biisay
sidaad xubiga u jiraysay cashee been uga jiraysay ayaad xaajada cadaysay ayaad ka shaku haraysay
Shane, you got.